Nitangoja bado, si kwa hofu nitangoja bado. Kwa upendo sitakata tamaa, hata kama ni giza mana nawe hakuna kuachwa, nitangoja bado. Kama mtoto nitangoja bado, nikisema baba nijalie moyo wa kungoja, mana zako asichelewi bure.
Baba nitakungojea, kama mtoto mdogo nitasubiri bila maswali na bila kuchoka. Haleluya.
Moyo wangu uchoka, lakini si imani. Macho yanalia, lakini si tumaini. Nimeomba, nimesubiri, na bado sijasikia ndio. Lakini sikatai, ulinipenda kabla sijakujua, na ukasema niko nawe hata mwisho. Basi nitakaa hapa nikitazama juu. Wengine hucheka wakisema nimechelewa, but your word says those who wait shall renew their strength. Hata kama haitokei leo, najua you are still good tomorrow.
Nitangoja bado, si kwa hofu nitangoja bado. Kwa upendo sitakata tamaa, hata kama ni giza mana nawe hakuna kuachwa, nitangoja bado. Kama mtoto nitangoja bado, nikisema baba nijalie moyo wa kungoja, mana zako hazichelewi bure.
Binadamu asili yetu ni kuchoka, lakini Baba tunaomba tupe neema, tupate kukusikia.
You are not blind, you are just perfect in all your ways. So I surrender my calendar and pick up your grace.
Nitangoja bado, si kwa hofu nitangoja bado. Kwa upendo sitakata tamaa, hata kama ni giza mana nawe hakuna kuachwa, nitangoja bado. Kama mtoto nitangoja bado, nikisema baba nijalie moyo wa kungoja, mana zako hazichelewi bure.